Funa banja uziwe dalama zako inde umasaka weka maine mulibe mose kumbali kondinu wa samaria timamvaka maku jemereran anawanga ndawa kuyenda pea kuvara sozi gamba mumamva banji mukamazunza magazi anu omwe nirini mata ningaza kuye mwina ningaza zikweze dalongeza gale masaza ine wa utali Mbwea wina Nidole ndiende ineo Mundisie ndipite baby Chikome kome chankuyu Kati muli nyerere Nisafere zina la banja Kati mwanga ndikufutika Nisafere zina la jikondi Kunoko ndikusauka Mundirole ndiende ndipite Mpepo inaikandi obere Kutirondola, osaza walesa haniwe Abale ya kazafu sanda jokeranji, osaza wabisirangani Akoso ya kazane na tibwere rane, usawa uzefuto sineyo Kaya ndi umpawu kale, kaya ndi ndalama zisare Kaya ndi kutuwa ndituwe, kaya ndi umbeta ukandimenye Kwanu ndi kwanu siwe, kale kutalike ndi kafika be Milole ndi ende ineyo